Imvu elahlekileyo. Indoda yethize yayinezimvu eziyikhulu. Nqa, nqa, nqa. Umalusi wazibiza izimvu zakhe. Zona zamlandela waziyisa ezintabeni. Umalusi waziholela edlelweni elinotshani obuhle obuthambile. Elinamanzi amahle abandayo. Hayi, wayemuhle lo malusi. Enesibindi futhi. Kwavuka isilwane sasendle safuna ukubamba elinye lamawundlu, kodwa umalusi wasibulala lesi silwane singakalimazi neyodwa yezimvu zakhe. Waqhubeka waziholela edlelweni elihle. Kwathi selishona ilanga umalusi wazibizela ndawonye izimvu zakhe. Nqa, nqa, nqa. Wazihola wazingenisa ngendlela enhle ebheke ekhaya ukuze zilale ziphephile. Kodwa kukhona imvana eyodwa engalalelanga lapho umalusi ezibiza. Yona yayivele yaqhubeka yaziyela lapho ithanda khona, izidlela utshani obuhle. Yethuka kabi, isithi yabheka, ibona sekuhlwa. Kwayikhona ibona ukuthi ilahlekile. Zonke ezinye izimvu zase ziphumule, ziphephile ngalesi sikhathi. Umalusi waqala wazibala ukuze abone ukuthi ziphelele yini. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99. Hawu, kukhona engekho. Wasuka masinyane umalusi wayoyifuna elahlekileyo. Kwakumnyama, kumakhaza. Wayelokhe imemeza imvu yakhe. Ahambe, ahambe, eme, alalelisise. Lutho, ezwe kuzikhalela amaxoxo nje, aphinde amemeze futhi. Wahamba, waze wafika esiqongweni sentaba, wema, walalela. Hawu, yini leyo? Ezibuza yena, wayizwa ikhala imvu yakhe, wahamba eyalapho kuvela ngakhona ukukhala kwayo. Wehla endaweni eyiwa, wayithola imvana yakhe igaxeke esihlahleni esixhobeni samatshe. Wayiphakamisa, wahamba esethokoza eselibhekise ekhaya, eyibeke ehlombe imvu yakhe. Waye wayoyibeka esibayeni. Bonke abantu banjengezimvu ezilahlekileyo. Yilowo nalowo uzihambela ngeyakhe indlela. Balahleke ngoba bahamba ebumnyameni bokwenza okubi. Baboshwe izono abazenzayo. UJesu nguyena ongumalusi omuhle. Nguyena oze ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Ukuze awufeze lo msebenzi, kwadingeka ukuba adele okwakhe ukuphila ngenxa yezimvu zakhe. Ukufa kwakhe kuphela okwakungazisusa izono zethu. UJesu wazikhethela yena ukuba asifele. Afe endaweni okwakufanele kufe thina kuyona. Kodwa akagcinanga efile nje. UJesu wavuka. Usengophila njalo manje. Ngeke esaphinde afe. Yena ungumalusi omuhle osibizayo ukuba sizinikele kuyena. Kunjani? Wena awufuni yini ukusabela njengoba ekubiza nje? Mphendule manje uthi, Nkosi Jesu, ngizinikela kuwe. Nami ngizokwethemba.